Oh my god, Flick made it.
Grandmaster Techniques.
Oh yeah, 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 yeah. Love me some cheap, yeah, 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 yeah. Bounce it, yeah. Bandy shot, shot on me. Show them all is the way I'll be like a she either. Bandy shot, rock on me. Leo echa chisha. Usilete dharau mtu mzima. Ingo manataka ishike mpaka chinda. I'm the sound chief pia langu jina. Amenipa namba na simjui jina. Toto kifu wani lato. Ete nalipenda ni munge iPhone. Opu kwa tuwa nshima hela. Salamu wanenda kamputa bako. Tena tuna kesha. Leo tuna kesha. Tena tuna kesha. Tena tuna kesha. Kaswira kamtoto njoni mfalize. Mavani ponde ponde ni uwe. Mwenza kwa nataka mini valide. Hey, rise it. Mbigo mba, kanyo naga mino aswe. Bada mi, nanda kani goye nase. Mbigo mba, kanyo naga mino aswe. Bada mi, nanda kani goye nase. Mamu nani wacha, Mamu nani wacha, Out to the flesh. Tena tuna kesha. Leo tuna kesha. Tena tuna kesha. Tena tuna kesha. Toto kifu wani lato. Ete nalipenda ni munge iPhone. Opu kwa tuwa nshima hela. Salamu wanenda kampe babako.